maisha tu hizo bad. Mengi yao furuga ubongo wako sad. Waliobarikiwa makwao wako glad. Hizo advice tunapewa na kina dad. Tuweki mantiki kwa urad. Udungwa mafeto tu hizo bad. Tuungane mkono jo kwa pride.
Fido fido tu lava lava jao mingo mingo juo. Utafika fa wengi wada.
Kimsiki nina pop kwa nguku wakoka na mabaya kwa drop. Kizana ya kutunga nina fuma kama sop. Ndiyo mana mabaya yote nika stop. Nina al mjini jo nikibob mob cancel everything ukifunga rock.
Fido fido tu lava lava jao mingo mingo jua. Utafika fa wengi watakuona kwa kio.
So kutaki ya watatoka mio.
Fido fido tu lava lava jao mingo mingo jua. Utafika fa wengi watakuona kwa kio.
Tuna teach tukizwali ndio maana hatu teach kwalo olisi yote wako right wanatena ukweli no bye wajane na yatima wana azol bila do if they what praise when yes what ibo their life esteem equal to very low but lead their life on the street nice or all bye 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 if they tuna teach tukizwali ndio maana hatu teach kwalo olisi yote wako right wanatena ukweli no bye
your boy Ziggy Artina.